has enlarged my territory. Ungihole Jesu wami. Ungiholele. Uholele phezulu. Ungihole. Hole Jesu wami. Awuyandisa umkhawulo wami. Ngihole baba. Ngihole Jesu wami. Ngibambe ngesandla. Uholele phezulu. Ngihole Jesu, ngeke ngaphumelela ngingedwa, ngihole baba, yandisa umkhawulo wami. Oh baba, lead me Lord, lead me Lord King Jesus, to the highest place, lead me Lord Jesus, enlarge my territory. Sijabule sithasana.